abafana banjye bazaniye inkuru mbi ngo twari twagiye gushootinga video, naje kugira utyangira ikibazo ndarwara ndaremba nyine bro, kwa ko twari twagiye gukora ahantu kwe hari n'ibikoresho bikomeretsa nsa kugira utyangira ndakomereka, dore cameraman abereka akabazo rero nagize. Gusa nyine tu ndashima Imana ko nyiri muzima, murumva ko n'ijwi ryahindutse. Gusa nyine tu nubwo nyine mudakunda kungaragariza yuko muri kugenda mukunda ibikorwa byanjye, gusa nyine mbanje no gushimira abantu bakora share na comment bro, nyine nta kibazo vuba ngangiye kuhatamo video po, nta mikino zo kwandika muri comment songo nza kugukorera, ndaza kuza kubinoza bro, nta mikino bro, twaje bro.